Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda ho turi kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali na 93 n'ibice bitatu i Karongi. Igisoro muri Uganda turi kuri 88 n'ibice 9 bya Voice of Muhabura. Turi kandi live kuri Y3 akadomo radio yacu wa akadomo ko. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi. Niyedirwe mubasuza mbayikaza mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni kiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bitamuri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mingitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Mbanje kuramutsaba batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri sanga muri studio ya Karindwi, muri kumwe nanjye Edirwema arari mu buhanga bw'ibyuma, Nadia Tani urimo kumfasha kwegeranya iki kiganiro. Mwiro neza rero nshuti muduteze amatwi, ikiganiro ni muri sanga aho uyu munsi tuza kuharira mwebwe bakunzi bacu, cyane cyane ko hasigaye ibyumweru bibiri gusa kugira ngo dusoze umwaka, hasigaye icyumweru kimwe kugira ngo abakristo hirya no hino ku isi bizize umunsi mukuru wa Noheli, hanyuma icyumweru gikurikira hazabe ubunani. Aho rero muri ibintu byifashe gute hirya no hino ku isi, abantu bari mu myiteguro yo kwitegura gusoza uyu mwaka. Abantu benshi bari mu ngendo aho bagiye gusura abavandimwe n'inshuti zabo kugira ngo bazarangizanye umwaka bari kumwe. Ese wowe aho uri uyu mwaka wakugendekeye gute? Uyu mwaka ugusigiye iki? Iki wifuza mu mwaka utaha w'2025? Ibyo byose mu kanya turaza kubaha ijambo kugira ngo mubisangize abakunzi b'Ijwi rya Amerika, ndetse munagira amahirwe yo kwifuriza abavandimwe n'inshuti zanyu gusoza neza uyu mwaka no gutangira neza umwaka w'2025. Mu kanya rero turakira amatelefoni yanyu.
We get some. I'm a homies, a family, friend them. My G, you cut it so fast, so fast. But we're still here. We're to the chari. It's a celebration.
Iyo ni indirimbo Bonane, ni indirimbo y'abahanzi DJ Pius, Bushari na Aline Sano, abo akaba ari abahanzi bo mu Rwanda, indirimbo basohoye umwaka ushize, indirimbo nyine itwinjiza mu birori byo gusoza umwaka. Kuri telefoni nababwiye ko tuza kwakira abakunzi b'Ijwi rya Amerika hirya no hino. Kuri telefoni ndi kumwe na Gracie wiriwe neza.
Amakuru yanyu makuru.
Ni meza, ni meza, wowe uri hehe?
ndi hano igoma muri Republika Demokratike y'u Congo.
Igoma ibintu byifashe gute mu gihe asigaye ibyumweru bibiri gusa kugira ngo umwaka urangire?
Ibintu bimeze neza, aho turi kunyura hose turimo tubona biteguye umwaka mushya muhire na Noheli.
Iyo myiteguro uvuga murayitegura gute? Ni imyiteguro nyabaki?
Ni imyiteguro kuko urabona iyo nyise ngo hano mu mujyi Goma urusanga hamwe na hamwe no ku mabutike ahantu ho bagurisha ibyo kunywa ibinyobwa, hariho imitako ya Père Jean Noël yerekana yuko imyiteguro imeze neza.
Hanyuma kwitegura neza gusoza umwaka no gutangira undi, rimwe na rimwe bisaba amikoro, cyane cyane usanga imiryango ihura igasangira igasoza umwaka bari kumwe. Ese mu bijyanye n'imyiteguro mu rwego rw'imiryango, ese abaturage bafite ubushobozi buhagije ku buryo uyu mwaka bazawurangiza neza mu byishimo basangira n'abandi?
Urabona ubushobozi si bose, kuko abantu bose doke abantu bose abajitarisha muzuri ntabwo bari bitegura neza, kuko urabona turi mu bihe bimwe na bimwe by'intambara. Urabona hirya no hino y'umujyi wacu wa Goma hariho intambara, ntabwo twavuga yuko umwaka mushisha atambuka neza kuko tugifite intambara.
Hanyuma kuri wowe nk'ikintu gikomeye uzibukira kuri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu turimo gusoza, bibiri na makumyabiri na kane turimo gusoza, ni nk'ibiki Gracia?
Ikintu cyo nzibukira kuri uyu mwaka mbega muri make nawambereye neza, ariko ikintu cyo nakwishimira ni uko ubuzima tuba turi mu bisanzwe, ariko turashima Imana.
Gushima Imana, icyangombwa ni ubuzima, kandi uracyaba ufite, kandi twizeye ko uzasoza neza umwaka. Mu magambo make cyane, ifurize abavandimwe n'inshuti zawe batarenze batanu gusoza neza umwaka.
Ndifuriza inshuti yanjye yo bitaga Bora Ujima Bazirake John umwaka mushya muhire, nkaba nifurije umwaka mushya muhire famiye yanjye yo bitaga famiye Isidore Siboma avec mama Esperance Maniraguha, nkaba nifurije isabu umwaka mushya muhire umuryango wanjye uri hariya Imasisi n'abari kutwumva bose, murakoze.
Urakoze cyane nawe Gracie Jibu Sibomana, natwe hano ku Ijwi rya Amerika tukwifurije kuzasoza neza umwaka, uzawurye ntuzakurye, kandi umwaka utaha uzakubere uw'amahoro. Ugire umugoroba mwiza, kandi udusuhurize abakunzi b'Ijwi rya Amerika w'igoma.
Urakoze cyane, nubwo ikinyarwanda tutakizi neza tuzakomeza kukiga.
Urakivuga neza rwose, nta kibazo gihari kandi kirumvikana. Ugire umunsi mwiza.
Murakoze cyane.
Radio Ijwi rya Amerika, kuri telefoni dufite Holly Wirwe neza.
Wirwe neza?
Ariko aya ntago ariyo mazina yawe. Holly Smoker.
Kuri dagatazirana ku mukirundi niko bakita.
Dagatazirana ubwo kahereye kuki yo harimo ubutagatifu mu kunywa itabi?
Ni byahereye ko ntabwo nkunda abantu banywa itabi cyane, sindanarikunda.
Yego.
Biba bivuye aho kugira ngo bantazira ku kantu.
Ubusanzwe bakuzi nkandi izina ryawe nini?
Ubusanzwe banyita ku mazina yanjye y'ababyeyi banjye bose banyita Nita Ngarbe. Nkaba mvuka mu ntara ya Bubanza, ubu muri ntara nshasha ya Bujumbura mugabo nk'abantuye Westland mugwa mukuru wa Nairobi.
Westlands ndahabona ni hirya gato y'umujyi wa Nairobi. Aho ngaho muri Kenya muri Kenya narahabaye abantu benshi bakunze kwizihiza umunsi wa Noheri. Ubu ngubu imyiteguro yifashe gute iyo utembereye mu mujyi, ibintu bihagaze gute?
Uratembera mu mujyi ubona ibintu nyine abantu babiteguriye cyane. Abantu benshi barakunda gutaha mu mihani wabo yo bakomoka, usanga cyane cyane abantu basa n'abariko bagabanuka baberekeza iwabo bitegurira cyane, abafite amazu bariko bahindura basigamo karangi. Urabona ko Noel ari ikintu cyane kiba kiri ku mutima wabo, banashaka. Hariho benshi barugara amazu bakagenda muhira ruguru, aho twebwe mu kirundi twita ruguru bahita ngo ni bushago, bakagenda kugira bizirize Noel ngo n'imiryango yabo ngo rusange niko mu mico yabo baba bameze.
Ku giti cyawe se wowe witeguye gute umunsi wa Noheri no gusoza umwaka? Ku giti cyawe wowe imyiteguro igeze he? Hari aho uteganya kujya? Hari abavandimwe cyangwa se imiryango uzasura kugira ngo muzarangizanye umwaka muri kumwe?
Igiti cyanjye turabise inshuti hano mu mujyi wa Nairobi. Hariho benshi baba ari nk'abarundi tuba tutazi nanye. Hari ikibanza kimwe cyateguwe nk'abantu baba batuye Nairobi b'abarundi bazohuriramwo. Ibibanza ni byinshi ariko haba hari inshuti umanza kuzibanza kukagendaho mu miryango mukayagahama mukajya kwifatikanya n'abandi barundi bagenzi banyu aho tuzoba twateguye guhurira mu ico gihe ahanyene Westland.
Muri rusange tubwire uko uyu mwaka usoje. Hari ibintu bidasanzwe wakoze uyu mwaka ugusigiye iki, n'iki wifuza mu mwaka utaha?
Umwaka noshimye Imana ubwa mbere bwobwo, ariko umwaka n'umwaka ku ruhande rwanjye utagombye kumera neza. Mugani neza ko Imana yashoboye kuba yawunzigamyemwo ngira ndabusozere. Ibindi ni inyongera yayo, niyo iba izi kuntu yaduteganirije. Hama icyo nshima ni uko cyane cyane nshimira Imana ni uko famiye yanjye yose ni bahema bari aho bakomeye. Ikindi ni uko niwo mwaka navuriyemo mu gihugu nza kubaha Westland. Kumbo kantu gatoye nabonye Imana yankoreye kugira ngo nerekeze njya n'ahandi. Mbwa nicyo nshimiye Imana cya kintu cya mbere nyamukuru yankoreye. Nshima cyane nuvuga tuti Imana yubahwe. Nicyo kintu mbonye uno mwaka yankoreye. Ubundi muri rusange mu buzima bwa minsi yose nkiri Bujumbura hari ibintu byagenda biba benshi kirabitameze neza. Muganga yani Imana yari kiranshiriye iyo nzira yo kugira ngo icyo nayo narasezeye yari yaransezeraniye ndayisaba gishoboke.
Hanyuma Albert wabivuze, ukomoka mu gihugu cy'u Burundi, uri muri Kenya, ibyo byo byose ntabwo uzaba uri kumwe n'imiryango yawe yose. Reka nguha akanya mu masegonda make wifurize abavandimwe bawe nka batatu cyangwa bane kuzasoza neza umwaka no gutangira umushyashya neza.
Ego, murakoze cyane. Nifurije umwaka muhire mukuru wanjye bita Said. Afite n'abavandimwe banje bo bita Bajyana Biscuit abaho ngaho ibubanza aho bita Kumuzinda, na famiye yanjye mu ncamake iri Bujumbura yose, ababa mu Kajaga, ababa mu Buterere, ababa mu Irohero kwa Papa Shani. Ndabifurije umwaka muhire, umwaka mushasha uzutubere amatano ubuki.
Albert, nawe natwe hano ku Ijwi rya Amerika tukwifurije kuzawusoza neza ugatangira undi mu mahoro. Ugire umugoroba mwiza aho ngaho i Nairobi muri Kenya.
namwe murakoze muze mugire umwaka mwiza aho ngaho.
Radio Ijwi rya Amerika ikiganiro ni muri sanga muri studio ya Karindwi muri kumwe nanjye Edi Rwema aho uyu munsi twahuhariye mwebwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire cyane cyane kubijyanye no gusoza umwaka dore ko usigaje ibyumweru bibiri gusa tukaba twinjiye mu mwaka w'2025. Ese uyu mwaka wagenze ute umushya murawifuza miki nibyo turimo kuganiraho kuri telefoni. Reka dufate Patrice mu gihugu cya Zambia. Wirwe neza.
Twiriwe nawe mwiriwe.
Yego, uri hehe neza muri Zambia?
Mwereye mu gasantire kitwa Tongwe.
Yego.
Akorana n'ufundo ndangurira imirimo ya minsi yose.
Niho ukorera imirimo yawe ya minsi yose, bivuze ko ukomoka ariko mu gihugu cy'u Burundi?
Yego, nkomoka mu Burundi.
Yego.
Muri komine Mugina, provinsi ya Cibitoke.
Zambia rero se imyiteguro igeze hehe yo gusoza umwaka?
Imyiteguro ndabona ko abenegihugu muri Zambia barayirembeje. Nkaho merereye ndabona ko imyiteguro bayirembeje bivanye n'ibyo mbona. Hariho abo usanga kwa bisuganya nkuko dutandukanye babona aya mafaranga. Abandi ugasanga utuntu dutandukanye bitegurira uwo munsi mukuru. Iminsi mikuru itandukanye.
Kuba uri kure n'iwanyu birakorohera muri ibi bihe usanga abantu benshi bajya mu miryango abavandimwe bagahura, kuri wowe uri kure y'igihugu cyawe biba bimeze gute?
Kuri jyewe ndi kure y'imiryango hane ntibyoroha. Nk'ubu turi mu mpera z'umwaka nkabona rose ndabankira kuri telefone nabo bakawuhimbaza umunsi mukuru. Nk'ubu ndino naho nje rimwe na rimwe ndegerana n'inshuti n'abagenzi ari nk'agafana tukagafatira hamwe ari nk'icyo kurya tukaterera hamwe n'inshuti n'abavandimwe.
Uyu mwaka wa 2024 kuri wowe wari umwaka umeze ute? Uranyumva Patrice? Patrice uranyumva? Patrice nibaza ko dushobora kuba tumubuze kuri telefoni. Reka tuve muri Zambia tujye mu Rwanda ndibaza aho dusanga ndiho kubgayo Emmanuel. Wirwe neza? Uranyumva?
Ndimona kumva.
Uri hehe?
Utuvugana ndi mu mugi Nyarugenge.
Nyarugenge aho ni Kigali?
Ni Kigali.
Kigali ibintu byifashe gute imyiteguro igeze hehe yo gusoza umwaka?
Kigali akora umujya amafaranga yo nahita ko abantu bafite amafaranga batangiye gushopinga bya noheli. Ariko iyo ugiye kure usanga ku ruhande rumwe na rumwe amafaranga ntabwo abantu bose bayafite.
Ntabwo
amafaranga wavuga ko abantu ku ruhande impande zose mbona abantu bafite amafaranga, ariko urarebye abayafite barimo barajya gushopinga nk'uko bisanzwe bitegura n'iminsi mikuru. Ubuzima nyine muri Kigali ni uko nyine buragenda neza, nta bindi kibazo ni icyo ko abantu bose badafite amafaranga.
Ibiciro ku masoko bihagaze gute muri iyi minsi?
Ibiciro ku isoko igiye kure usanga ibirayi bigeze kuri 550. Nabwo ari amakarisiye yose gusa ibindi byo koko ntajya nkunda guhaha ntabwo kugira ngo bimeze gutya, ko usanga ibintu byo guhaha akenshi biba bimenwa n'abamama. Ariko ugiye kureba usanga yenda farapo yuko ibiciro byari byifashe mu minsi yashize ntabwo ariko byifashe, ariko nanone biracyari imbogamizi kuri ba bantu bari mu runo mugi badafite akazi gakoraho. Kuko usanga kurya kenshi birabagora.
Ariko wowe akanyama ibyo ari byo byose kazaboneka kuri Noheli no kubuna? narivuze ngo akanyama ntikazabura ku meza ku munsi wa Noheli no kubunani kuri wowe.
Ntabwo ni kukumva neza kubera namanekwake.
Narivuze ngo ibyo aribyo byose kuri wowe akanyama ntabwo kazabura ku meza kuri Noheli no kubunani.
Telefone yanjye rero ndabona kubera ko ari agatelefone gatoya ndabona monetoke yanze, ntabwo njye mushobora kuba murimo kubumva ariko njye narimo kubumva.
Ntabwo turimo kukumva kandi ntabwo twakomeza kukuvugisha utatwumva, ariko reka tukwifurize kuzasoza neza umwaka. Ndiho ku bwayo tuvuganye uri i Kigali, ugira umunsi mwiza.
Yego, namwe murakoze kandi namwe muzagira umwaka mushya muhire.
Yego, urakoze cyane. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
So my soul is in there.
Yo Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Iyo ni indirimbo Sambolera, ni indirimbo y'umuhanzi w'umunyarwanda Chris Easy. Tubibutse ko nshuti turimo kuganira ahanini ku bijyanye no gusoza umwaka, mu gihe hasigaye ibyumweru bibiri gusa kugira ngo dusoze umwaka. Hirya no hino ku isi abantu bari mu myiteguro ya Noheli ndetse n'ubunani. Ese wowe ahuri iyo myiteguro igeze he? Umwaka ugiye kuwusoza ute? Niki wifuza mu mwaka utaha w'2025? Nibyo tuganiraho n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika hirya no hino. Hari uwatwandikiye witwa Gustave Hirwa, yatwandikiye ku rubuga rwacu rwa Facebook agira ati: gusoza umwaka neza ni kwigomwa ibyishimo by'iminsi mikuru, ahubwo ugafasha abahora bababaye byibura kunezerwa kuri uwo munsi, ubaha ifunguro, ubaha icyo kunywa, ukabasengera. Abahanga bavuga ko gufasha bitera umunezero kurusha kwinezeza. Ibyo rero ni ibitekerezo by'umukunzi w'Ijwi rya Amerika Gustave Hirwa, watwandikiye ku rubuga rwacu rwa Facebook. Mbibutsa ko urubuga rwacu ari VOA radio yacu. Mushobora kandi kudusanga ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu zirimo Facebook, Instagram, Twitter ndetse na YouTube. Kuri telefoni dufite undi mukunzi w'Ijwi rya Amerika. Onezime, wirwe neza.
Mwiriwe cyane.
Uri hehe?
Nairobi.
Nairobi ni amahoro?
Na mahoro kabisa.
Mukanya twavuganye nundi mukunzi w'ijwi rya Amerika wara u Nairobi atubwira ko umuji imitako ari yose ariko nanone hari abantu benshi barimo kuvamo bajya mu miryango yabo hirya no hino mu gihugu. Kuri wowe ibintu byifashe gute?
Kuri nje muhira ni kure ariko nifatanye nawe turi kumwe hafi.
Ubundi mu rugo ni hehe?
Ibyo yavuze ni ukuri, benshi basa n'abafata imodokari bakagenda ruguru bakifataya n'imiryango kuko n'ubuzi bwinshi nk'ibisi busa n'ubwahagaze.
Ubuzi busa nk'ubwahagaze?
Ego.
Hanyuma kuri wowe ku giti cyawe urateganya gusoza ute uyu mwaka?
Imana imfashije nkuko ndabibona no kwifatanya n'abandi batagize icyo bashobora kuba baboronka kwegeranye maze tukajya hamwe tugahimbaza umwaka neza no gushima umuremyi abitugejejeho kuba dusoje umwaka turi bazima.
Ubusanzwe mu Burundi ukomoka he?
Mu ntara ya Cibitoke.
Bivuze ko uyu mwaka utazaba uri kumwe n'imiryango n'abavandimwe bawe?
Ego.
Niba bakumva ku ijwi rya Amerika ubutumwa wabaha bujyanye no gusoza umwaka ni ubutumwa ki?
Nakuguma bizeye ko tuzabonana igihe cyose tuzabonanira ko Imana nzabikora baze tukishimira hamwe nicyo ti n'abagenzi. Ego.
Uyu mwaka se nk'ikintu wavuga utazibagirwa muri uyu mwaka haba mu bijyanye n'ibyo wagezeho cyangwa se ibyo wifuzaga kugeraho utagezeho ni nk'ibiki?
Uyu mwaka ndashima cyane kuko byo nashoboye kuba noted ntambwe nkabona ibyo abandi bagezeho nkabona n'ibyo narindiho bujya nkungura ubwenge bw'ibyo nkwiye kuba ndi bukore n'ibyo nazageraho muri kazoza.
Hari imigambi
ndabona ko narindi gisa siho
hari cyahindutse?
Yego.
Kandi ufite imigambi yuko bizarushaho guhinduka mu buryo bwiza?
Na cyane cyane.
Niki witeze mu mwaka uta?
Ibyo mbiteze mbishinga yese sindabize ariko ndazi neza na neza ko bizagenda neza kurusha.
Bizagenda neza kurusha natwe nicyo tukwifuriza hano ku ijwi rya Amerika. Mu masegonda make ifurize abavandimwe n'inshuti zawe nka batanu kuzasoza neza umwaka.
Ndasohoje umufasha wanjye Irakoze Felicienne Tetine, ababyeyi banjye nabo tuvukana, reka n'abari gukurikirana radio VOA ijwi rya Amerika bose ndabifurije kurangiza umwaka neza no kutangura wenda amahoro.
Turagushimiye cyane nawe aho ngaho mu gihugu cya Kenya, kandi tukwifurize kuzasoza neza umwaka ugira amahoro n'amahirwe.
Nanjye ndabashimiye cyane.
Radio Ijwi rya Amerika, tuve i Nairobi muri Kenya tujye mu gihugu cya Uganda. Eli Ndayihimbaze, wiriwe neza?
Niriwe neza.
Uri hehe?
Kampala, Uganda.
Ahagana he?
Kampala.
Nyine Kampala hehe? Umuji ndawuze reka.
Buziga.
Buziga.
Munyonyo Road, Buziga.
Munyonyo Road. Umuji urawuze neza?
Gose.
Umaze bihe igihe kingana iki?
Imyaka itanu.
Iyo ni myinshi.
N'Uruganda ndaruvuga.
Urimba nawe?
Ndimba aki.
Yogera katono mpulire.
Uye mu Uganda?
Mbanyo Uganda.
Gogere ngenda okudda mu nyonyo.
Ndayihimbaze rero uraho ngaho i Kampala, umurwa mukuru wa Uganda. Kampala nawo numwe mu miji yizihiza cyane umunsi wa Noheri. Iyo utembereye muri uwo mujyi urabona ibintu bimeze gute, byifashe gute?
Ubu ibintu byifashe neza mugabo abantu benshi baba ariko bitegurira kugenda mu byaro kubera kuja guhimbaza impera z'umwaka hamwe n'imiryango yabo. Kampala kuri noheri no kuri bonane nta bantu beshi babahari. Ego
ubwo basigaye mu mujyi mukora iki?
Tubeya mu mujyi nyene kubera zitagira ibyaro tujamwo abatazotaha mu gihugu nka twe tuzoguma Kampala, tuguma Kampala nyene ubwo nitugira ibyaro by'iwacu.
Ubusanzwe niba nkumva neza ushobora kuba ukomoka mu gihugu cy'u Burundi, niko bimeze?
Niko bimeze.
Ukomoka he?
Ibururi.
Ibururi.
Eh,
uzashobora se kuba uri kumwe n'abavandimwe bawe?
Oya, sinzogenda. Nta burenganzira bwo kugenda iwacu, mfise ndi mpunzi muri Uganda.
Birumvikana kandi biba bigoye cyane kugira ngo uve mu gihugu kimwe ujye mu kindi uri impunzi cyangwa se usubire mu gihugu wahunze. Ariko gerageza utubwire kuri wowe ku giti cyawe, uyu mwaka wa 2024 wakugendekeye gute, niki wakuyemo, ese niki wifuza mwaka utaha wa 2025?
Umwaka wa 2024 wagenze neza muri rusangi, naho ubuzima bawutoroshe yuba utaba mu gihugu cyawe nk'impunzi. Mugabo turashima kubwo umutekano turawufise, mugabo ubuzima buragoye bwo mu mahanga, namwe murabuze uri impunzi.
Ubuse nkaho impunzi, uri impunzi, hari n'abandi b'impunzi bari muri icyo gihugu, kugira ngo mushobore kugira ubuzima, mutunzwe n'iki, mukora iki?
Turiyungunganya impunzi, dukora utuntu dutandukanye nka jewe ndana impunzi.
Urakoze cyane. Hanyuma birumvikana uri kure y'abavandimwe bawe mu Burundi, ariko reka tuguhe amasegonda make cyane kugira ngo wifurize abo bavandimwe bawe n'inshuti, abo mutari kumwe, kuzasoza neza umwaka.
Ego, muri rusange ndasuhuje abiwacu bose bari mu gihugu cy'u Burundi, kandi turanashimiye nyine radiyo ya Amerika iduhaye kano kanya ko kubavugisha no kubaramutsa. Tuzongera tubonane n'ibihe bizose, igihe ibihe bizoba byarahindutse. Icyo twifuza no gusubira iwacu muri rusange. Ego
Elinda ihimbaze, tuvuganye uri Kampala muri Uganda. Ndagushimiye cyane, kandi natwe ku ijwi rya Amerika tukwifurije wowe n'umuryango wawe n'abavandimwe bawe kuzasoza neza umwaka wa 2024, mugatangira umushya wa 2025 mu mahoro no mu mutekano. Ugire umugoroba mwiza.
Murakoze cyane.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC. Tuve i Kampala muri Uganda, twongere dusubire i Kigali mu Rwanda. Turi kumwe na Marcel Wirwe
neza. Wirwe
neza. Namahoro Marcel.
Ego, namahoro, ndashimira Imana.
Uri i Kigali wowe?
Yego, ndi i Kigali mu Rwanda.
Imyiteguro igeze he yo gusoza umwaka?
Nitegura nk'uko bisanzwe, batangiye kurindisha umujyi, tugeze nko muri training yo mu mujyi, ukagera ku gisimenti, muhanza ku kibuga cy'indege, ukaza hano KCC nyine ni hano Kigali Convention Center, batangiye gutegura uyu muhanda wa Kacyiru wose, dekorasiyo birasa neza mu ngo z'abaturage, ku bipangu, amazu yo ku muhanda. Ubona yuko batangiye kubyinjira no ku buryo bungubu kugera mu mujyi cyangwa se ku muhanda ku masaha agiye kuza ya divike, akabona ko hari impinduka ari kidasanzwe. Kandi noneho dekorasiyo y'umwaka nayo irimo n'agashya, bari gutegura mu buryo butandukanye n'uko umwaka ushize babigenje.
Mu kanya navuganaga n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika muri Zambia, muri Uganda, muri Kenya, aho benshi bavuga ko usanga imijyi mikuru isa nkaho yabuze abantu, kuko abantu benshi bava mu mijyi bakajya gusoza umwaka n'abavandimwe babo hirya no hino mu gihugu. Mu Rwanda ho naho niko bimeze, abantu bava muri Kigali bakajya handi?
Ntekereza ko birashoboka bitewe n'abantu n'imiterere y'akazi kabo, ariko kubera ko urwego rw'ubukerarugendo mu Rwanda rusa nkaho ruzamutse, abenshi berekeza ku Gisenyi kuko ariho hantu hasa nkaho kwidagadurira hahari, kubera umucanga ku kiyaga cya Kivu. Abandi nanone bo mu ntara hari abazi Kigali kuko wenda ariho baba barasezingiye mafaranga kuva wa Kivu, kuko ari mu bice byo hirya no hino ugureka tuli kigari nwewe na hara maoteri ya te kaneza ito yonizo mshaka ndi miti mkuri sangu nanga amuru wanda kuri kizi mbati awi tuzira ne mbaziza iki wa shaka ito yonike wa shaka kwa ito wakaja aho wa shogora kukilo na mvudezi wa yorosu kutagorani kandi ndarende kani kukutangu mbudu ya chibari kigari ikeya hazuma chile vili hakiya ni pari wa poru mungu na mungu mshora mitanga uwe mbanuri jere isi uhele chezge ihano iki gara mchumina itano walikuwa jeregi sewenye katana makumia uri maritano kuwe la kola akili ya wangurenshi uje vila tumareo kwa kuyo nge raho uje vila nge chumye kukati oke kandi kigari ariko twebwe mu gihe kigari ntabwo kigari zisa rwose abantu birira birya muri za kigari ko bidashobora kumenya ndo habaye kuko nabonye ni rwego rufite transfer mu nshingano rura ureberera abantu mu rwego rwo gucakaja gari na kavuye yashize ingendo cyo gutega imodoka kugira ngo atazabaho kuri imodoka no kudiza naberekeza mu gice cy'ira turazi no gufata imodoka ikavuga aberekeza mu gice cy'amajyepfo berekeza Ngororero ni gufatira imodoka inyamirambo kuri stade Kigali kuri stade aberekeza mu majyaruguru Musanze n'ibice bimwe byo mu majyepfo nabo ni gufatira imodoka Nyabugogo hasanzwe urukumva ko babikoze mbere kugira ngo hari amatariki yashyizweho ku buryo hatazabaho kugongana yaba abagenda basohoka mu mujyi n'abawinjiramo ku buryo ntabwo kubitandukanye kuzabaho.
Hanyuma se Marcel ku giti cyawe urateganya kuzasoza umwaka
bo uyu mwaka rero wa 2024 ntekereza ko nje ntacyo nashinje Imana kuko maze iminsi itatu ndi gukora evaluasiyo y'ibyo nari natanze imihigo twari twihaye nasanze narayesheje ku kigero cya 86% kandi 14% atashobotse ntabwo ari uburangare cyangwa iki ahubwo hari akantu gato dusa nk'abacikiyeho bituma bitagenda neza bivuze ngo niba yarihaye mu bushobozi bwo ku kigero cya 86% sekeje ntekereza ko arabisaba noneho n'umwaka wo kuwusoza ntekereza ko ndimo abantu bazawusoza neza kubera ko ku itariki 29 umubyeyi wanjye afite siliva jubiri ya vyansenka de mariage umuntu iyo usozanyije umwaka n'umubyeyi yibuka imyaka 25 amaze ahantu akamenya gukingirwa ni ikintu gikomeye cyane dore ko mu nzu yacu dufitemo abantu batatu byo mfite shangazi nkagira papa nkagira na mubyara wanjye kandi twebwe twese turaturanye dusa nk'aho ari mu rugo rumwe urumva yuko kubisoza ni neza cyane ibirori birateganyijwe ku buryo bw'umwihariko kubera ayo masabukuru arimo
kandi natwe tubifurije kuzagira ibyo birori byiza. Hanyuma mu gusoza ifurize abavandimwe bawe nka babiri cyangwa batatu kuzasoza neza umwaka.
Urakoze cyane natwe kandi kudufasha kwifuriza ababyeyi bacu isabukuru nziza cyangwa se ibiro nziza. Mbere na mbere ndifuriza kuzasoza umwaka neza urugo rwanjye madamu wanjye Claire n'abana bacu Joy na Blessing ubwo birumvikana ibiro nziza kuri papa wanjye kupe ya papa na Mariana kupe ya Jimuze na Odete nabo n'umubyara wanjye ndetse na Dafroza nawe afite ibiro nawe n'ishangazi wanjye hanyuma abana tuvukana uwo muhora Angelique murumuna wanjye Adriana Mugakiza mushiki wa mukuru wanjye wo nkurikira Jean Pierre Dusenge yo turi hano turi kumwe hano kimwe mu murenge wa Kimironko hano mu mujyi wa Kigali abakunzi b'isi rya Amerika abana na byaye muri wa Kisimu pare wanjye abo madamu yatwaye cyane cyane ariko abantu bo ku isi rya Amerika nk'uko mwabyanditse rero icyo ndisaba umwaka utaha icyo ndisaba njye ndashaka kugikana ijwi rya Amerika mu minsi yashize hari uburyo mwajyaga muduha bwo kwidagadura mu gace k'ikiganiro cy'umuziki cyabaga ku wa gatandatu mu gitondo tukaramutsa abantu tukabatura n'akaririmbo hanyuma kubera gahunda nyinshi iminsi igihe muza kukigabanya mushyiraho koro eshatu mu cyumweru irindwi mirikodiye vendredi so ntekereza ko mudufashije mukabikora mukazadushakira undi mwanya nibwo ari minota 30 tukajya duhamagara vuba biti ngo ni cya kiganiro cy'umuziki abantu mu karere k'ibiyaga binini muhamagare musaba indirimbo mwifurije inshuti zanyu irindwi turi inshuti zanyu ni cya kiganiro cyadufasha kuko chara bisekuru taja bidon kuto kisa ngamu kujitanga kama kuchia hariko ndirango mwana kama kitawa kwa chia sijele mchezaji mbele kumbarani na wanda chia mwana kwa wanu mchezaji mbele chia chia kisa la mwa kumbara chia chia mero watanga wado sari na imavu mbele zareo dreme mbele mbele bidio kaya na kujenga juu wanda kraiso zaku tuje mbele zaku mchezaji mero tunaso zinua kani mbele mbele
yandiri mboni na yote kwa tangira nye hariko we naturaza kongira tuichine mugusoza hariko nanje ngushimire wawe Mariseri kuko kenshi tuba turi kumwe mu biganiro byacu bitandukanye aho utanga ibitekerezo ukabaza ibibazo ku nsanganyamatsiko zitandukanye tuba twagize ngushimire cyane kandi nkwifuriza wowe n'umuryango kuzasoza neza umwaka warakoze kandi uzakomeze no mu mwaka utaha wakoze cyane
yakoze cyane nange ndashimiye kurushaho
kandi ibyo byifuzo byuko twavugurura ikiganiro nabyo tuzabiganiraho hanyuma turebe icyo twakora radio Ijwi rya Amerika kuri telefone reka dufate na Dani wirwe neza
mirewe
uri hehe
ndi mu ntara ngewe ndi mu Rwanda ariko ndi mu ntara biramahere ko ndi mu cyaro nanye ndabageza aha makuru ari mu cyaro
iyo ntara ntazi na igira
ndi mu majyepfo mu karere ka Ruhango
eh mu karere ka Ruhango
yego
bimeze gute imyiteguro igeze he yo gusoza umwaka
bo imyiteguro rero mu cyaro urabona abaturage baba baratangiye bizigama mu matsinda iyo umwaka ugeze rero batangira kugabana kugira ngo babone uko bazabona icyo kurya ugasanga bari kugabagabana ya mafaranga bagiye bizigama ariko baje kugira ikibazo abaturage usanga bavuga ko nubwo bazaba bahaje mu minsi mikuru ariko ntibazabona aho bajya gusengera usanga isengero zirafunze nyinshi ziko mu minsi mikuru abantu bajya gusenga bakishima urumva nyine bazarya deja bahame mu rugo bishimire mu rugo
ibyo ngibyo ahanini byatewe n'icyemezo cya leta cyo gufunga zimwe mu nsengero ivuga ko zitubahirije ibisabwa
yego hanyuma ikindi rero kijyanye n'inyama zarazamutse igiciro cy'inyama cyarazamutse urebye mu cyaro ikiro kiro tukiza ku 600 cyaravuye ku 400 urabona ko inyama zahenze
ni menshi cyane
rwose ngiye ndi mu cyaro mba mbireba ndabikurikiranira hafi
bivuze ko bizagorana kuri imwe mu miryango kugira ngo ishobore kubona akanyama ku meza
akaboga rwose ni hatari
twifurize ko twizere ko Imana izabibafashamo kugira ngo nibura uwo munsi bazawusoze
ariko akaboga gahari n'ubwo ari imiryango nyine bo bimucyaro babizi ntago ubushobozi bari bukeya udutonere tureze ubone ikirere nyine bari cyatsi kibisi bishyimbo nta yenda no bazabura akaboga ariko bazabona no kudushyimo n'utwo turayi
utwo dushimbo nyamara kandi tufite n'intungamibiri nyinshi kurusha neza nyine
turese
hanyuma se uyu mwaka dusoje kuri wowe ku giti cyawe wakugendekiwe
bo sinzi uko nabivuga ariko wagwambereye mwiza kuko ibyo natagitingaga sinabigezeho nararwaye ngira utubazo two kubura akazi ariko buryo umuntu ahomeka akabasoje umwaka ahomeka nabwo agomba kubishimira Imana
nibyo bigenze
bwo ahomeka yenda targeting undi mwaka 2025 yenda ko bizagenda neza hamwe no gusenga nzi ndazi ko bizagenda neza rwose
hari ubwo uteganya guhindura tactique wakoresheje kugira ngo nibura uwa 2025 bizarusheho kugenda neza kurusha uyu tugiye gusoza
yego cyane rwose ngo tuvugana na nageze mu kazi nkageze mu vuba ubundi mo ndatagetinga ku mwaka wa 2025 abameze neza rwose ndimo ndagenda savinga ndeba ko nazagira icyo ngeraho nanyu mwaka utaha
mu gusoza rero reka nawe tuguha akanya wifuriza abavandimwe n'inshuti nk'abatanu kuzasoza neza umwaka nyuma dufate nabandi
ndifuriza umukecuru wanjye Shangazi ndamwifuriza umwaka mushya muhire ari mu majyepfo ari ahantu mu karere ka Nyanza yamwifuriza umwaka mushya muhire ku Mukamusa na Laurence ndifuriza umwaka mushya muhire wa bita amacumi ya Gisita n'abari i Nyanza ndifuriza mubyara wanjye uri mu mujyi wa Kigali bita Maria nawe ndamwifuriza umwaka mushya muhire ndifuriza
Ndumva arabo ngabo ni benshi nabandi udashoboye kuvuga
nabandi bose banze kumazi na Mawombe Dani haba bari kuri CBA naho tuganira ngo ndagutanga ibitekerezo kuri Voice of America kuje bya America muri rusange bose ndabasuhuje bazi kuri Mawombe Dani.
Dani, natwe ku ijwi rya Amerika turagusuhuje kandi natwe tukwifurije wowe n'umuryango wawe kuzasoza neza umwaka ugira amahoro n'amahirwe.
Ndabashimiye nana.
Radio ijwi rya Amerika ikiganiro ni muri sanga. Kuri telefoni dufite kandi na Omar wirwe neza. Omar uranyumva? Omar ndibaza ko dushobora kuba tutumvikana neza, ariko dufite Michelle wirwe neza.
Mwiriwe.
Uri hehe?
Ndinga muri South Africa mu kisagara cha East London yo sanze no.
Aho ngaho bi muri amahoro.
Tura mahoro turakomeye turashimirora uko biri kose.
Yego, imyiteguro yo gusoza umwaka aho ngaho muri Africa yepfo bimeze gute?
South Africa imeze neza cyane, batuye basanzwe babizi mu guhera itariki imwe y'ukwezi 12 abantu baba bari mu myiteguro cyane kuko ngaha barakunda iminsi mikuru nk'iyo. Abantu bari muri holiday nta babubutsi buriho, abantu bariko bararyoherwa n'umunsi mukuru wa Noeli n'umunsi mukuru w'umunsi w'umwaka. Nta kibazo na kimwe haratekanye.
Kuri wowe bimeze gute n'umuryango wawe niba muri kumwe?
Njyewe umuryango ntabwo turi kumwe, turi mu buryo bwo gushaka ubuzima. Ndakenguruka ndashimira uhoraho uko biri kose, ariko nubwo rimwe rimwe bitacamwa ariko umuntu arashimira uhoraho.
Ruhamaze igihe kingana iki aho muri Afurika y'Epfo?
South Africa imyaka nashyitse muri 2017 ngangije imyaka 8 ngiye imyaka ngiye muri 8.
Urahabaye?
Ni munahagize muhira nta kibazo nabaye n'amahoro.
Hanyuma se ku giti cyawe usubije amaso inyuma, n'icyo uvuga kuri uyu mwaka turimo gusoza wakugendekeye?
Umwaka wangendekeye neza, ndashimira uhoraho ndakenguruka uko biri kose n'ubwo bitera de, ariko uko je mbibona ko nkiri muzima nyihema ndakenguruka kabisa ndashimira uhoraho.
Wavuze ko utari kumwe n'umuryango wawe, ese muri aka kanya niba bakurikiye ijwi rya Amerika ubutumwa waha abavandimwe bawe inshuti bujyanye no gusoza neza umwaka ni ubutumwa ki ugerageze no gusuhuza bamwe muri bo?
Mu baryango mu nshuti twagiye tubana, ndabifurize umwaka mwiza jubabere, umwaka w'amata n'ubuki, kandi bawurangize imore aho buri muntu wari wese atuye awurangize imore, ajashike mu mwaka w'ibihumbi 2025 amerewe neza. Nkaca nangura nangi naso ku Barundi bose basanzwe baba ngaha muri kino gihugu cya South Africa, banzi ku izina rya Kaburungu nk'abandi batwabanye mu bya Johannesburg, Soweto, za Pretoria, bya Durban, abagenzi wanje bari Cape Town, abo tubana nga muri Western Cape nga muri East London. Cyane cyane abantu bose basanzwe bakora akazi ka delivery, bakora akazi ka delivery, Imana ibarinde, ibarinde imikosi, ibarinde impanuka zo ngaha muri kino gihugu zirahazisanzwe zihari. nganja nifurize imiryango yanjye iri Burundi mu gisagara cha Rumonge nifuriza abagenzi banje twabanye nga muri South Africa bafite Bobita Boris ari muri Quebec bagira n'umugenzi wanje KMC yari ngaha muri King William Town uba akaba asanzwe ari ngaho muri Amerika.
Urakoze cyane Michel, kandi natwe ku ijwi rya Amerika tukwifurije kuzasoza neza umwaka ugatangira undi mu mahoro, kandi uzawugiremo ibyo wifuza byose. Udusuhurize abakunzi b'ijwi rya Amerika muri icyo gihugu cya Afurika y'Epfo, kandi ugire umugoroba mwiza.
Murakoze.
Radio Ijwi rya Amerika, reka dufate na Hakizimana wiriwe neza.
Muraho neza.
Uri hehe?
Ndi mu Rwanda mu karere ka Nyanza mu murenge wa Busoro.
Bimeze gute aho ngaho, imyiteguro igeze he yo gusoza umwaka?
Bo, ni ukuvuga ngo ndabona ikirere ari cyiza, ndabona kuri benshi ikijyanye n'iminsi mikuru bari kucyitegura cyane. Ndabona icyerekeranye ni n'imihahire yifashe neza se nko mu bihe byashize ku buryo umuntu azabura icyo afungura uriya munsi.
Iyo uvuze ko byifashe neza bimeze gute? Urashaka kuvuga iki?
Iyo mvuze ko byifashe neza ni ukwa ngo nimba ubu ngubu ikiro cy'ibirayi kirane n'itanu cy'amagana ane hano iwacu, urumva ku muntu ukora bubyizi wenda tuvuge igihumbi n'urugero azabona ibyo biro bibiri agaburira umuryango. Ni ukuvuga ngo ibishyimbo byo hari aho byeze, hari aho bitarera, ariko mu by'ukuri mu murebye mu maduka ntacyo bitwaye rwose, ntabwo wabura. Ndabona uno mwaka utaragenze nabi cyane, nubwo atari neza cyane nabyera ngo de, ariko mu by'ukuri hari igihe kishize rwose ibintu byari bimeze neza pe, byari bimeze nabi cyane ku buryo wajyaga ku isoko ukabura ne amafaranga akakubana make cyane. Nukuwa ngo mbo hari ikintu tugira ngo reka tuvuge ku ruhande rwanjye, ariko hari umuvandimwe numvise wundi wagikomoje, ariko nanjye iki kintu nanjye reka nyikomozo. Hari akanya mwaduhaga kakorwaga n'umuvandimwe wanyu witwa Thomas Kamirindi, kiba kiganiro cyo kuduhamagara tugatashya tugasaba n'akaririmbo muduhamagaye kiba kintu ira serivisi muzayi garuye ni ukuri kw'Imana. Twabanye byiza namwe uno mwaka wose, amakuru meza, abanyamakuru meza bavuga amakuru bayavugira igihe. Mbese serivisi zanyu ngiye ku giti cyanje ni ukuri kw'Imana, ntacyo nazinenga. Mutugeza amakuru meza rwose, radiyo yanyu ivuga neza, umurongo wanyu turawumva neza cyane. Muduha akanya tukisanzura. Ntabwo mbese mwiharira ijambo tukavuga ibitekerezo byacu, tukabagezaho ibibazo byacu. Ni ukuri rwose, ahubwo mukomereze aho, ni ukuri kw'Imana. Ariko nanjye nigeze gutuma umuvandimwe wanyu witwa Mukankusi ashyikiriza ikibazo cyanjye kuri Jenoside Nshimiyimana mu Gasaro kabuze. Twabuze abantu 94 batatu bataragaruka, hari n'undi mubyara wanjye uri ku ruhuha hano hirya mu karere ka Bugesera wabuze muramukazi we. Umwana w'ubu ngubu afite imyaka 18. Musaza w'umubyara wa nibabyara banje nawe yarapfuye
hanyuma akizima kubera ko turi hafi kugera ku musozo w'ikiganiro ujye ku rubuga rwacu rwa Facebook hariho nimero yacu ya WhatsApp utwandikire izo details zose hanyuma turaza kugerageza gukurikirana icyo kibazo
murakoze cyane kandi ufatire iyo nimero rwose shobora kutayibona ariko uje kuyifata uyishyikirize uyishyikirize Genosti Mugasaro nuko Imana tuzabana mpaka kuko muduha serivisi nziza cyane nta yindi radio nigeze numva ikora ibintu nk'ibi ngibi no kuri kw'Imana
urakoze cyane akizimana kandi natwe ku ijwi rya Amerika kenshi dukora ibyo dukora dukurikije ibitekerezo byanyu ibyo byifuzo byanyu tuzagerageza tubiganireho turebe uko icyo kiganiro agasaro twakivugurura hanyuma kikaba nk'uko mwabyifuzaga kandi nk'uko byahoze urakoze cyane
murakoze cyane ifone yanga murangira basoro
radio ijwi rya Amerika reka dufate na Eustache wiriwe neza
mwiriwe neza ndabumva cyane
uri hehe
Jendi ngai ujumbura mwashimigisagara cha ujumbura mu Burundi
bimeze gute imyiteguro ihagaze gute aho ngaho mu Bujumbura yo gusoza umwaka
nashimitegura imeze neza cyane tuko turayitegurira tuko turabika n'akanoti kugira ngo tuko yitegurire neza cyane
ego ku giti cyawe bimeze gute wowe uriteguye neza umwaka wagenze ute utaha urawifuza miki
umwaka wabaye ibibazo byinshi kweri mugabo niyata ko utaha byogenda neza cyane byari ibibazo by'ubukene n'ibindi bibazo byinshi byo mu buzima nyine
hanyuma mu gusoza rero reka nawe tuguha akanya utashye cyangwa se wifurize abavandimwe bawe nka babiri cyangwa batatu kuzasoza neza umwaka muhagama make
yego bwa mbere mbaje kwifuriza Noel ndizo n'umwaka mwiza w'abyeyi banje nawe tuvukana bose hanyuma nkifuriza niho dukorana yitwa Rishari nga ayo Bujumbura nyine niho dukorana akazi yitwa Rishari Minani n'abandi bose dukorana ngaha nyine nyonga nkifuriza Noel ndizo n'umwaka mwiza umutama yitwa Celestin ngaha mukabona dukorana nyine nifuriza umwaka mwiza na mwebwe mwese wo ku gihugu cy'Amerika mama muduha akanya ko gutashya kuko buri mwaka nama nifuriza umwaka mushyashya nyine nkaba nayifurije igihe cyiza namwe mu gusoza umwaka mwiza uwo mwaka mwiza gutangura umwaka mwiza mushyashya murakoze
Estache natwe turagushimiye cyane kandi tukwifurije kuzasoza neza umwaka wowe n'abavandimwe bawe nshimire kandi abakunzi b'ijwi rya Amerika hirya no hino ku isi twaganiriye muri iki kiganiro abo tutashoboye kuganira haracyari iminsi namwe tuzabaha umwanya kugira ngo mugire icyo muvuga ku bijyanye n'isozwa ry'umwaka no kugira ngo mutashe abavandimwe n'inshuti zanyu nshimire injeniyeri Alwan fashije mu buhanga bw'ibyuma Nadia Taha wegeranije iki kiganiro muri studio ya Karindwi mwari kumwe nanjye Edirwema reka mbasezereho ariko mbasigire indirimbo Belesima y'umuhanzi Fernando
Depuis que je t'ai rencontré, toi ma bellissima. Depuis que nos chambres se sont croisées, oh bellissima. L'envie d'aimer et de t'aimer n'ont cessé de grandir. Tu fais naître en moi un amour si fort, si fou, si doux. Ok, j'ai du bonheur à revendre, bébé. Oh ma candidée d'amour, tu es si rare à trouver. Quelle chance j'ai de t'avoir dans ma vie bellissima. Je te chérirai, t'embellirai d'amour sincère et limpide. Que le monde s'étonnera
de te voir toujours si belle, de te voir toujours sourire, de me voir toujours à tes côtés. Nili sangwe aobi keze tenum vangomba kusa aywe kukunda chanene.